See you don't come away, mwenye nguvu namna hii. See you don't come away, mwenye nguvu namna hii. See you don't come away, mwenye nguvu namna hii. See you don't come away, mwenye nguvu namna hii. See you don't sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya tabasamu langu. Unastahili kuabudiwa, unastahili
Wewe ni sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya tabasamu langu. Unastahili kuabudiwa, unastahili
unastahili.
Nipite. Thank you.